adoro siwe lalikirira lulivolu atutwale mbera yensi yonde yomwe tuita tulina tukuma wankubande jevizivu yensenu vinji tuline ya tusubiza omurunja atakuwa atakumi na mpira nandi bande kiasi ngate yalioye ya mdona maseka tigabala bemanga tate wemeza te ya nkuma kambi muwari kumire dala kubanga nze ya nyamba nandi bande kiasi ngate yalioye ya mdona maseka tigabala bemanga tate wemeza te ya nkuma kambi muwari kumire dala kubanga nze ya nyamba Oyamani byenjagala kanza ye anunula oyakolera bamwesige byekisamanye erinnya lyange ulindira kumanyi yakyakola mwana wa tata Sinza kwewakana ebyali byannema okwekolera Sinza kwerabira ebyali byannema okwekolera Nandibadde nkyasinga teyalioye ya mdonda Maseka tigabala bemanga tadde wemeza teyankuma Kambi muwari kumire ddala kubanga nze ya nyamba Nandibadde nkyasinga teyalioye ya mdonda Maseka tigabala bemanga tadde wemeza teyankuma Kambi muwari kumire ddala kubanga nze ya nyamba Yama nyama genda gange na mada Yama nyembe razange Eka Yesu
Eka Yesu ya fuga
Aleluya Yesu ya fuga Yafuka dagala Nemulwa dekata Nze ya kuma Sijukira leva numba Yesu yoye ya namba
Yeah.